Hey, Mr. Leverman. Man a bad man, a night boy. Yeah. Choma. Take it slow, take it slow, baby. Unajua kunyembo washa kusoma. Wendo moja tu sukari. Tukiwa wawili gizani, eh. Wendo moja tu sukari. Tukiwa wawili gizani. Rubudo, yamenifika maji yapo kwa shingo. Furugu mechika mangoma mdundiko. Sioni noma nikikwanga tabingo. Funga kibindo, ube. Hakuna kulala, kesha notamu wa banana. All night tukipambana, weno nanyezaga. Baby, hakuna kulala, kesha notamu wa banana. All night tukipambana, nino nakwezaga. Sama tuendele, mbele kwa mbele. Ngoma nogere, again, again, again. Ooh yeah, I hear your body calling now. And I, boy, I wanna give you something. Amida sasa ndo umefika, kiuno yondo sister. Anjo ni kupe kadhalika, usiku waniita. I like the way you lick your lips, touching me with your fingertips. You're goodie food in itamu, avocado ndani ya kachumbari. All night to keep on banana.